Yasubi ndana mbanyu.
Smart Sound Records.
Yes. Na nyuma mashoma, mtoto ananga, na mlamba sehemu zote Kenya. Sioni, machoni, notoni nikimona ni ra. Mafungwa nyanya kama dai na nyange, acha wadange, kwa kumi karata ni change ma. Tupange sinza ama kwa mpalange, goma isambe, geto kadagama kange na. Umbo matata, uno nakata, kifani chuchu dede hakuna msasa. Kuchiti ata, kwangu lahasha, nkate seke wapi kwengine nko hapa. Spend weda makiki kama gigi gigi, natupendo kwa kijana paka bibi bibi. Usuke nyua kipara ukitaka wigi wigi, ni mapenzi paka nonekana kama cheesy cheesy.
Kushanasa kwa mahaba yako nafsi yangu na itakasa. Chiche kuchuma wazi wazi barini chikavu kizambisha. Ama ubani malubani kini pandisha unanishusha.
Kote nisha pita, awendo mebakia. Awacha luke luke, sinto waludia. Awendo maibia, mina kwangekia. Usiku na mchana, siku inakata. Wache lawama, kwako nimefika. Wache kusema, awendo menishika. Sito teteleka, siwezi atake. Ata kesho wakisema, wache walete drama. Sito kuwacha wendo, kibidi nipe ama. Na kesho yetu ndo waso na joso simple. Mapapa lazi zao ni story so simple. Mwona kukupata mama ikuwa simple. Matozo lete shobo mitari na pisto. Di fire buwana
Julie Santana. Yeah. Unafaka katika maza kona penda. We mdodo watani beba. Mkongo wakichwa tayari kilemba. Napima oilo dinkarina. Kwako shanasa. Kwa mahaba yako nafsi yangu na itakasa. Chiche kuchuma wazi wazi barini chikavu kizambisha. Ama ubani malubani kini pandisha unalishusha. Fanya kama unaikokota. Michezo ya kuinama na kuyokota.
God beats.